maamulka degmada Baraawe oo kaashanaya shacabka degmada ayaa bilaabay furista meelaha biyamareenada dhowr xaafadood oo ka mid ah xaafadaha degmada Baraawe ayaa laga sameeyay ololahan iyadoo wadooyinka laga sameeyay xilli roobaadka dhibaato lagu qabay gudoomiyaha degmada Baraawe ahna duqa degmada Cumar Cabdullaahi Maxamed ayaa bulshada ugu baaqay in aysan qashin ku shubin meelaha biyamareenada
saad u jeedaan baa waxaan ku jirnaa biyihii magaaladan halageeyay inta badan guryaha ka dudumay dadkan Baraawe xalintoodii aan weli ku jiraa dadkana insha allahu tacaala horna ugu degnaa dadna u degeena meesha waa meesha biyaha marayaan biyaha dalcadda kasoo dega dowladda xerada waxay marayaan xerada marinada xerada la dhihi jiray ceelhinti marayaan kanaalkan baddu ku darsoomaya marka jiraaradu ay badan yihiin mar labaad mar saddexaad waxaan u degeenaa dadka biyaha agtooda degan dadkaasi biyaha aad haas kaga ilaaliyaan hana maaragtay biyahana ha u dhug lahaadaan oo waxa weeyaan ha ogaadeen in xilligii roobka lagu jiro oo biyo badan iyo maarat guryo badan ay biyo qaadayeen dadaalka kulli wuu soo qaaday wixii dadaal ma yaro laakiin anigu bani aadan aanahay waxaan teer karnaa waa iska yirihiin laakiin dadaalkeena insha allahu tacaala waa wadaynaa dadka laakiin waxaan u sheegaynaa insha allahu tacaala inay iska hagaajiyaan goobaha hortooda insha allahu tacaala asalaamu calaykum
si kastaba ololahan lagu furaayo meelaha biyo mareenada ah ee degmada Baraawe ayaa kusoo aadaysa xilli dalka uu ka curtay roobka guga